Exclusive from ZHitsPromos.com.
Dinka hendera zanga Disana mende naribire tumapulani Tango kumana iwendi ine Onandiku sanja mapulani Kuno ndiku mbali baby tili ya wiri Ndiko titsa mfundo manifesto Koma ndika ngoloa muboma lako Sinza tula panzi udindo Otuta boma samale pera madameji Koma ulendo uno akumana nazo Ndiribe chipani ine independent Iwe ndiwe my running mate hey, Mapulani yanga hey, 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 Mapulani yeah, yeah. Ati hey, hey, Mapulani yeah, yeah. Ati hey, hey, Mapulani baby Awa ndiwe timati Mapulani Akuti hey, Masuti hapa mamba Habambo wako wata kuperekeze baby Kutakusia manja mwanga Ndikufuna mai wanga kama niwona Atiwona masomo wao bambo vanga Ndimumwe ya dadi ya na wotengera amami Kuwacho sapa komo la makolo lao E mapulani yanga E mapulani ndia wa Hati e mapulani Kuma e mapulani baby Imva mapulani
from ZHitsPromise.com.